onye kwa no kambure chukwu amanje man iji na chie kwara no le chicha o mere mmadu di kabo o mere mmadu di kabo iji kwa no bule na du I mi akwaro ni mandu buwe Iwe were on the nimelo Iwe simo mamu Chiwa Ese ndieze O kene kamerele Ese ndieze Kene kamerele
Jesus.